oo cad ceeda iskuma dhigteen ani caloo shayday.